mit so spuyela. Where you phone, so kibela. No munga samu bung fimbela. It's a grunge, it's no matter what they say to me. No matter what they do to me. So shosholosa, shosholosa. So shosholosa, shosholosa.
Let us pray. Jehovah ngomelusi wami, angiyikuswela lutho. Yangiholela amadlela alihlaza, nasemanzini okuphumula. Noma ngihamba esigodini sethunzi lokufa.
Ngizoshosholoza, shosholoza. Ngizoshosholoza, shosholoza. Ngizoshosholoza, shosholoza. No matter what they say to me.